Na koko kosa wanje my baby. Come on, come on, yeah. I feel like cry when mugore wanje. Anifa, wanifa, anifa. Hey, mugore wange my baby. Kudondoka si kuanguka, my baby girl. I'm so sorry nikikosa, I'm human, I know.
I swear, I swear, I swear, I swear.
She's my wife, baby.
Shonde hala hala.
Milima na mabonde toka mbali.
Shonde hala hala.
She's my wife, baby.
Shonde hala hala.
Milima na mabonde toka mbali.
Shonde hala hala.
Hamele furuka.
Hayo we.
Hakicheza chaza. Anale furuka.
Hayo we.
Chaza chaza, anali guruka.
Hayawe.
Haki chaza chaza, anali guruka.
Hayawe.
Hani chaza chakasha. Atatuki wakizani, nuru indanga. Tusishi enjiani, wala. Japo mbele kuna tsunami, tukijipanga. Hofu mashaka ya nini. You got to tell everybody kwamba umependwa na mimi. Oh my darling, wanazuka hawakuelewi. Kisa umependwa na mimi, hawakuelewi.
She's my wife, baby.
Shonde hala hala.
Milima na mabonde toka mbali.
Shonde hala hala.
She's my wife, baby.
Shonde hala hala.
Milima na mabonde toka mbali.
Shonde hala hala.
Hey, mtoto flani karikiti. Tukiwa chumbani maruan hashikiki.
Oh yeah.
She get a gwan like a niki. Mahabata na awan tahariti. Hey, yeah. Nipeleka doado mupenzi mbio mbio taumiza. Siwasikize walafiki wawezi mwisho watakuliza. Nifikishe usiniache papaya. Tumekula ya mimi baby usije retire. Oh, I call you Shivaya. Nanipa vitam vitam ile mbaya.
Hakicheza chaka analivuruka. Chaza chaka, anali guruka. Haki chaza chaka,